Molweni kwakhona bomuntu zabam emakhaya ngalentsasaya namhlanje. Lithuba lokufumana ibali apho sifikelela kwiindawo ezininzi sihlangana neembuso ezahlukeneyo. Ndixeleleni ke bantwana bam, xa udlala nabahlobo bakho kubalulekile ukuba ube ngumhlobo olungileyo ngokwabelana. Ingonyama ke yona ayifuni ukwabelana, kwaye ke yafumana isifundo sibuhlungu. Kwibali lethu namhlanje sibona ingonyama ihlangana nentanga yayo. Phulaphulani ke nali ibali. Ngenye imini ingonyama yathi, masahambe sokuzingela kunye tyakalashe. Ukuba sibamise inyamakazi encinci iyakuba yakho, kodwa ukuba sibamise inkunzi enkulu yenyamakazi iyakuba yam. Uyandiva?
Ewe, kulungile,
watsho utyakalashe omncinci. Kwenzeka ke ukuba isilwanyana esikhulu abasibambisayo sibe yimpofu enkulu. Ingonyama ke yathi, ndiza kuqhubeka ndizingele. Hamba tyakalashe uyokubiza abantwana bam bazokuthatha le nyama.
Oh, kulungile,
watsho utyakalashe omncinci kwakhona abantwana bam. Kodwa kwathi nje ingonyama yakuhamba, wahamba wayokubiza abakho abantwana endaweni yabantwana bengonyama utyakalashe.
Oh, ndiyabona, ingonyama icinga ukuba andinayo ingqondo. Ndimathile, ndiza kuyibonisa ke namhlanje.
Ha 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 ha, wahleka watsho utyakalashe. Wazibuza ke utyakalashe abantwana bam wathi, kutheni kufuneka ndityise abantwana bengonyama, kodwa nam ndinabam abantwana, nabam abantwana balambile. Ingonyama ke abantwana bam ayizange ibambise kwanto. Emva kweyure ezimbalwa yabuyela ekhayeni layo idiniwe ilambile. Iphi le nyama? Yabuza ingonyama ebantwaneni bayo ikhotha umlomo. Eyiphi inyama? Yacaphuka ingonyama. Akhange utyakalashe omncinci anichanze lokuba nizokulanda inyama. Yagquma ingonyama inomsindo.
Hayi, khange aze utyakalashe apha,
batsho abantwana bengonyama. Akakhange atsho tu ukuba nizokulanda inyama kum. Ngomsindo ke bantwana bam yaphuma ingonyama isiya kwindlu katyakalashe. Kodwa utyakalashe wayihleli phezulu kwilitye elikhulu. Eyinye kuphela indlela yokuya apho kukuhamba ngentambo bantwana bam. Yathi ke ingonyama,
hey tyakalashe,
tyakalashe omncinci, yiza apha. Yagquma ke apho ingonyama, kufuneka sithethe.
Ungubani igama lakho?
Yakhwaza watsho utyakalashe.
Ungunyana kababa?
Uvelalaphi?
Usiyaphi?
Ufuna ba?
Kutheni ufuna nje?
Wabuza utyakalashe imibuzo emininzi ebuza kwingonyama. Kodwa yaphendula yathi, ndize apho kuwe uzokubona wena. Yehlisa indaba leyo wena.
Oh, kulungile,
linda ke. Nantso intambo isiza,
bamba.
Kodwa ke bantwana bam, intambo eyehlisayo yayenziwe ngesikhumba sempuku. Ngoko ke yayisithi ingonyama xa inyukela phezulu, suka intambo leyo iqhawuke. Yawo abantwana bam, bum, ingonyama yanomsindo. Yemka apho ke igquma. Yena ke utyakalashe kwelakhe icala wayitswenela phezulu kukuhleka. Ngethamsanqa ke ingonyama yayisisilwanyana esinomonde esikwazi ukulinda.
Sonke sifuna ukusela,
yatsho ingonyama igquma abantwana bam. Yahamba ke yokuhlala emlanjeni ilindele ukutyakalashe apho. Kodwa wathi utyakalashe unamaqhinga akufika enyeleni yamanzi, wayibona ingonyama ngokukhawuleza ubaleka wemka apho. Yabaleka ke bantwana bam ingonyama isemva kutyakalashe. Kodwa utyakalashe wathi shwaka wangena kumngxuma ophantsi komthi. Ingonyama ke yalinda. Kodwa ke kokusemva kwexesha, inye into wayifumanayo ngumsila katyakalashe.
Ngonyama, oh ngonyama,
watsho bantwana bam utyakalashe ebucenga ngokukhohlisayo. Ayingomsila wam lowo, yingcambu. Zama uyibethe ngelitye ukhangele ukuba likhona na igazi liya kuphuma apho. Ingonyama ke yawuphuncula umsila yokukhangela ilitye. Ithe kanye xa ihamba, nanko utyakalashe zinyanzela kulo mngxuma watsalela ngaphakathi umsila wakhe. Yathi ingonyama xa ibuya wabona ukuba awukho umsila, yalinda ke emva kwelitye elikhulu izimele apho. Zemka ke yure phambi kokuba ke utyakalashe aphume apho kulo mngxuma. Akazange ayibone ingonyama, kodwa wathekelela ukuba ilapha kufuphi. Wakwa
Waza uqinisekisa utyakalashe esebenzisa bulumko bakhe. Ndiyakubona mhlekazi. Nangona nje uzimele. Ucinga wena uzimele. Watsho utyakalashe. Ayizange iphendule ingonyama. Yahlala kuloo ndawo yanyamezela elindele ukuxhomela utyakalashe. Kodwa utyakalashe waphuma emngxunyeni. Yona ingonyama ke yasala ngasemva. Utyakalashe namaqhinga ke bantwana bam waphinda wasinda kwakhona kwingonyama. Kwathatha iveki ke kodwa ingonyama yayilungile kwicala lokulinda. Ngenye imini ke yakwazi ukufikela kutyakalashe ephakathi kwamatye amabini. Wayesele ilungele ukumtsibela. Wasuka utyakalashe asabeza kwakhona abantwana bam esithi, "Thula, ithi cwaka, akuyiboni laa mbaba laphaya. Ndiyavuya uzele ukuba undincede. Yima apho ke ukuze mna ndijikele emva kweli litye ndiqhube ize kweli cala lakho. Uyandiva ngonyama?" Usizana ke lo ngonyama bantwana bam lomela kuloo ndawo. Wabe yena utyakalashe ebalekile kwakhona. Yedlula ke enye iveki kwakhona utyakalashe wazi ukuba ingonyama le iza kuhlangana ezinye zonke izilwanyana nezo zinempondo. Ndiyacinga ukuba mandiye kula ntlanganiso iza kuba khona. Watsho utyakalashe. Ndiva ngathi kuza kuba mnandi. Utyakalashe ke bantwana bam waba laa ntlama inyosi sigcina kuyo ubusi. Wazenzela iimpondo ezimbini ezintle. Oh, yindlela entle le yokuzifihla. Akusoze bandibone. Wasineka xa ifika apho kuloo ntlanganiso utyakalashe. Awukho mntu obonayo ukuba ndim. Ndiyababona bonke abandiboni. Wazithethela watsho utyakalashe. Kodwa ke bantwana bam utyakalashe wenza impazamo. Wahlala eceleni komlilo. Kuba kaloku kwakushushu, suka wabiwa bobuthongo. Walala. Ngokukhawuleza ke iimpondo zakhe zaqalisa ukuthamba. Ekugqibeleni ke bantwana bam zanyibilika. Yho! Jongani! Yakhwaza inqo bantwana bam isitsho. Kutyakalashe lo!
Mbambeni!
Yagquma ingonyama isitsho. Kodwa utyakalashe bantwana bam unamaqhinga wathi nyebelele ngokukhawuleza ngaphantsi kwelitye elikhulu lalilapho. Ncedani! Wakhwaza watsho utyakalashe. Eli litye liyandiwela.
Wena ngowam,
yatsho ingonyama. Yagquma ingonyama abantwana bam ihleka nokuhleka. Yaguquka uyokuthatha ipali yokunyusa ilo litye ukuze kaloku ibambe ngokwayo utyakalashe omncinci. Kanti xa iguquka utyakalashe omncinci abantwana bam waphuma apho wahleka kakhulu. Wayifumene kwakhona ingonyama engenangqondo. Wabaleka ke utyakalashe. Wayishiya kuloo ndawo ingonyama ibambe elo litye. Yiba inxalenye ke Story Power kunali ibali. Usifundele amabali nanini na ufuna. Benisazi ukuba ukufunda nokubalisela amabali abantwana bakho ekhayeni kubancede ekubeni bafunde ngcono esikolweni. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye abantwana bakho bona bazifundele, ndwendela ku-www.naliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Kwaye ke uya kufumana ingcebiso ngokufunda ukuze ukwazi ukwabelana nabantwana bakho ngamabali ukhulisa ke nophuhlisa izakhono zabo. Story Power, wazise ekhaya amandla ibali. Khumbula ke ukundwendela ku-www.naliibali.mobi. Uyasifumana ngoku nakuFacebook nakuMixit. Nali ibali. Khangela kaloku xabangele kwenali ibali olunamabali amnandi kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eFree State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, kanti ke eNtshona Kapa kuSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi. Apha ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi bantwana bamakhaya, ndinithanda nonke bomuntuza.